chakuwade oba chakolede ekigambo kwebaza nsonga n'abaganda balugera tiwebale webala amala ebintu omuntu bw'omusiima ennyo ngaliko chakuwade omugisaayo byalese nabyo nabileta ne Yesu bwe yali asomesa yagamba buli kyemutoola musooka kwebazanga na kusaba yagamba munkoleyo buli kyemunaalya tekibakolenga kabi n'akamu ekigamba kwebaza nsonga webale webala amala ebintu ekigamba kwebaza nsonga nnyo webale webala amala ebintu mukama webale okujja webale otuwonyekeye Pena, na yebo wazali wanocha nokolo muli mogo kununula
Kama, webale okuja, okununulisia, otuwane keyena
Okuzali wako tukwa nilisasebo, abavate mukomela bana abavate mbe Sebo webale okuja
Webale,
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 webale,